tell me to do. Missini down it is a gatinoma. Little me when who are como. Tenu miti dwe Mijini panishi zika ni mama Niru milwe nguwa koma.